kama angelijua yula singe mwata ila mesha na ili kuweba
alimono
mshamba alimpenda yule bila kupoteza mudai aliamua kumutema alimono mshamba alimpenda yule bila kupoteza mudai aliamua kumutema. Tazama sasa maisha yalivo, mpiga chenga hajipa kwenda, alo wapenda walisha kwenda, na mali yake wamesha pora, alisha vunja yake ndoa, na yule binti aliyempenda, Shamira Bikira yule, yule yule mke wake wa kwanza, alimuona mshamba, yule aliyempenda yule, yule bila kupoteza muda. Alimuona mshamba, alimpenda yule, bila kupoteza muda, aliamua kumutenda. Akupendaye haweki hela mbele, ila zake hisia za moyoni, anavofeel ukimkaa bibiye, anavofeel ukiwa mbali pia, anakumisi asipokuona, na tabasamu anapokuona, furaha tele pamoja mkiwa. Ndivu yui alivu kupenda ona yutu yu mfanya kwa kuya meshawichi hata we ukifeo mia pia ndivu alivu mia yule alimuona mshamba alimpenda yule bila kupoteza muda aliamua kumutenda alimuona mshamba alimpenda yule bila kupoteza muda aliamua kumutenda. Kwa yale yote mapenzi aliyokupa ukuridhika ukamua kumutupa yule Shamira mkeo wa kwanza aliyependa bila kubagua hali jia mavazi ulimwona ni mshamba jia heshima ukaona atawishwe bila kujua angekuja kutia na baadaye ungejuta kumuacha onai. Ona sasa, tazama pale, ulitema yule, leo kapendeza. Onai, ona sasa, tazama pale, ulitema yule, leo kapendeza. Mshamba yule alimpenda yule bila kupoteza muda aliamua kumpenda alimuona mshamba alimpenda yule bila kupoteza muda aliamua kumpenda kama wasia usiwe kama msela anayependa leo kesho anatema kama ungemwona Shami alipo cry sasa na bokwa usiwe kama mselai anayependa leo kesho na pema kama ungemwona Shana ni bokwa Asmane Tony kiwana
I saw step when you beat yeah.